Tema aftakutekwa kakao ankirudi soba juwaja tete mabasi sivuti toja na kishiba kiuzazi ataitisha maganji sijali juyani kondule uchoma na makuku nazimamanga lafu buda hizi kutu nazimuamwaga bogi bado ni ya magazla mastona marachet na bibi material la pantaka Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life Rada tunitei na mangwaya lafu my guy Wacha wasi wasi ya bill jona bye After ni makuki na keki kwa ndai Meza na ukibleki chokesi badai After ni makuki na keki kwa ndai Meza na ukibleki chokesi badai
Come sleep over niko na shashamane Alafu tumangane baby hadi ngware Come sleep over nina mizinga nane Na baby usibleki juleo kutu ni nare Niki kucheki na tight na nyonji Leta pongi dicheze piki ponki Kani formiko ya makombijo DK hop kid wako wapi jo Meza meza ako blow tu wangade Cheza na mic mos mos usinyongwe Juni teta kata veta moto kapasi Wet kabahari ya mombasani Jumpi na mi Benz pewa kitu kali Alafu oro aro hazipati kani Awo amejibeba kanda ya ketepa Na morning glory asubui itaweweza
Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life Rada tunitei na mangwaya lafu my guy Wacha wasi wasi ya bill jona bye After ni makuki na keki kwa ndai Meza na ukibleki chokesi badai After ni makuki na keki kwa ndai Meza na ukibleki chokesi badai Badai
You guy haki walai niko high Na feel tuende tao kwenye club to be nice Pigia kwanza bae tupitia kina slide Na leo missy drive nani shika hiyo ndai Drinks na mayengs nani washa hiyo ngwai Makuki na makeki na unazina die Kulia na kushoto na cheki to my thigh Watoto wako freshi waroro wako fine Nimecheki hizo jegi nika shinda kudeny Figure number 9 cheki vile wana wine Wakichora number 7 mita cheza number 9
Cheki bye bye staki jobi sanga na drama kwa life Rada tunitei na mangwaya lafu my guy Wacha wasi wasi ya bill jona bye After ni makuki na keki kwa ndai Meza na ukibleki chokesi badai After ni makuki na keki kwa ndai Meza na ukibleki chokesi badai Badai Cheki bye bye staki jobi sanga na drama kwa life Rada tunitei na mangwaya lafu my guy Wacha wasi wasi ya bill jona bye After ni makuki na keki kwa ndai Meza na ukibleki chokesi badai After ni makuki na keki kwa ndai Meza na ukibleki chokesi badai Badai